than hip hop. Utaendelea. Unanijua, unanisikia, ni binamu yako once again. Another 4 minutes of funk na mako challenge. Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. So kila kitu nijuacho, nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love, binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, so kila kitu nijuacho, nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love, binamu ndo jina la mchezo.
Onda na walk kama champion, talk kama champion. Watu wangu waliswa na fam kwa mini don. Mwenye mbinu za medani na miaka mingi jeshini. I'm the one man nami,
the one man nami.
Mini amati mchangani, sema tu sijastukiwa. Mgode unaotembea jingo na shindo kwelewa. Usiseme na juu hata uswazi na fagiliwa. So kinita brother many watu wa shindo kwelewa. Sio gangsta, sio wangsta, ni hustler kabisa. Kwenye biashara masawe kama professor. Nirushe na mkwanjangu wane unavyo kwa kipusa. Teche kwa na bongo nzima kama usaniona kibisa. Watone kima zao wamemegwa vicheche wao. Sembuse kigweri mwenzao. Tusigombanie vicheche, huo ni urithi wa kwetu. Yote naweze kana peku peku wa unavyatu.
Nyama chomana, sio kila kitu nijuacho, nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love, binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, sio kila kitu nijuacho, nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love, binamu ndo jina la mchezo.
Nasema tu nasema, sio lazima hata mwelewe. I'm so ahead of time, acha tu nizungumziwe. Kama huna bahati mbaya, huna bahati kabisa. Tataka uniwe tukianzisha na mikasa. Mini msafi kama pesa mpya, sibishe waza upya. Wazo la kwanza la demu wako baada mwaka mpya. Sifanyi move paka niwe na plan B. Mindo B, hiba majina madastari na peri bada onzi B. Full moon underground, fire hiding in the wood. Don't hate the player, hate the game, don't be mad. Usifanyo binafsi kucha ulipo pomeno. Ndo mana lirusha vicho lipo zidisha maneno. Siku wisha kabla kwanza, ni Mungu panga. Fasi ya juwa njio, unenda mwanzo soke tanga. It ain't easy being king of the city. Ni GSM finest, still your cousin, so go
baby. Nyama chomana, so kila kitu nijuacho, nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love, binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, so kila kitu nijuacho, nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love, binamu ndo jina la mchezo.
Easy Pimbi, be you ndani ya building. Imbia masela, bia na wembia mabinti. Binamu mfano jiga kwenye mashab na lipa. Nataka sio nitaka na kikisho na megeko. Demo kisema na nchukia na manisha na nzimia. Kichache kinikimbia mwacha tarudia na lia. Walisha tabiria kwamba nitakufa tajiri. So punguze ni maswali na kwa kaba tabivuli. Of course I want it all, vya mbuwa na jua kali. Tukishindana babu mekumbwa na jali. Unene wango chana nao, yani biashara zako. Nyama chomana, sio kila kitu ni jachu. I'm the name of the game. Mtu na hekima zake mara moja moja. Suti ukinikuta unikumbuke. Ukigundua quality data kwa mwonyesho tupu mkwe. Utamwangalia vipi leo.
So kila kitu ni juacho, nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love, binamu ndo jina la mchezo. Nyama chomana, so kila kitu ni juacho, nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love, binamu ndo jina la mchezo.
Sinilisema whatever you like. I'm a coach Charlie. Come on, Kawa. Yeah, B.